ihlaba dincede inameva ihlaba dizokuqandi tandaze inameva ihlaba dincede inameva ihlaba Nokuba lendlela imqinwa likhona ithuba lam lokuthubele sandizofika ubomi bethu bahlukile kodwa ikhona indawo esidibana
Yeah, I'll survive.